Mwana kwezi kisa boda boda tulama ntudu mkogela luzungu eno. Tulimu struggle webase. Nojiro chisa loru yi. Nojiro chisa loru yi. Kristo panda. Tuli mu struggle, ebyo kunaba twabivako. Tuli mu struggle, akakaunga mukanabe. Tuli mu struggle, unyumya bibozi bya magua. Tuli mu struggle, struggle. Tuli mu struggle, ebyo kunaba twabivako. Tuli mu struggle, akakaunga mukanabe. Tuli mu struggle, unyumya bibozi bya magua. Tuli mu struggle.
Eno struggle gate kukakanya. Eya ina kasusu katinkanyanya. Ekuleta na katuyo mumpatanya. Ekuleta na katuyo kubulenge. But why do I send you transport money not a jar?
Baby, tuli mu struggle. Mami zuku kwa kube mese.
Tuli mu struggle. Enyu mene mwendo ite.
Ha?
Wano wipulaka.
Aha.
Tugenda kufa.
Ebyo kunaba twabivako. Tuli mu struggle, akakaunga mukanabe. Tuli mu struggle, unyumya bibozi bya magua. Tuli mu struggle, struggle. Tuli mu struggle, ebyo kunaba twabivako. Tuli mu struggle, akakaunga mukanabe. Tuli mu struggle, unyumya bibozi bya magua. Tuli mu struggle, struggle. Tuli mu struggle.
Usaba zambiri, usabe ya time. Mugaruvini, buri rubuto, they show me around. Wesula mukwana,
ori musiro.
We got no time, when I struggle, nzako nkari.
Yake nuliyane
wa mwa. Zamu ya efia diza testi, body rose na bigomira. Owe muyenga nafune ntondo.
Emotional.
Inye pepezi voice, eyo badi ita machua.
Tugenda kufa.
Machua.
Tuli mu struggle, ebyo kunaba twabivako. Tuli mu struggle, akakaunga mukanabe. Tuli mu struggle, unyumya bibozi bya magua. Tuli mu struggle, struggle. Tuli mu struggle, ebyo kunaba twabivako. Tuli mu struggle, akakaunga mukanabe. Tuli mu struggle, unyumya bibozi bya magua. Tuli mu struggle. Tuli mu struggle.
Did your boss say good morning to you? Owanja samire muli. Is your girlfriend beautiful? Over.
Ofuna ramu bingala.
Nange.
Namanyi na sindwaka.
Era.
Gani nizana bakanyi.
Ye wange.
Tuli mu struggle. Onyumya bibuzo. Tuli mu struggle. Mu baby come over.
Come over nkule.
Mu baby come and see me. For what? Oli mu fe.
Tugenda kufa.
Abaye munyenye mwaji.
Tuli mu struggle. Ebyo kunaba twabivako. Tuli mu struggle. Akakaunga mukanabe. Tuli mu struggle. Unyumya bibozi bya magua. Tuli mu struggle. Struggle. Tuli mu struggle. Ebyo kunaba twabivako. Tuli mu struggle. Akakaunga mukanabe. Tuli mu struggle. Unyumya bibozi bya magua. Tuli mu struggle. Struggle. Tuli mu struggle.
Abakumanyira bagambe. Mujja kunsanga olulala. Fetu chari mu struggle. Kristo panda na simu. Ayy. Mama. Tu chari mu struggle. Naba struggle. Muna andavo lulala. Mama anja. Muna benga struggle. Wait.